the cousin, Musa. Today, na shato ko twire kura. Tujane kwikingira. Yaba biza hora o kandi menya kuna gufa fari nwe. Oh, mkuzi kima shake your body bina wiki soni hama. So you try bikaraga. Iso buri ne ujifuni na jire kiwazo. DJ ni nazo. So can I push and I go cover for the micro garagas? I can kunda fata whiskey change my mind. Niba we who tie jar. Kufara sini poko afite. Dancing in shinguru shafite. Chance kuko kufite. Katuji ni shira ori jamwe zengu songe. Zikima shake your body bina wiki soni hama. To you can be karaga. Iso buri nini ujifuri wiki reki wazo. DJ ni nazo. Please be me now. Kuku wano kwa kyo ni kombo nubali nisa. Na mkumbula hashize. Kienda kutami. Kare kati chini nila. Nungyo mwuzi mani butoya. Shake your body, be now we need a sunny hand of you.